Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, umutwe wa mbere. Jyewe Simoni Petero, umugaragu wa Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe, mwahawe kwizera gufite agaciro kamwe n'ukwacu, mubikesha ubutabera bw'Imana yacu na Yesu Kristo umukiza. Imana nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro bisendereye, mubiheshwa no kwimenya, kimwe no kumenya Umwami wacu Yesu. Kubera ububasha bwayo, Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana, tubikesha kumenya uwaduhamagaye ngo duhabwe ku ikuzo rye no kugira neza kwe. Nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe guca ukubiri n'irari ryononye isi. Kubera iyo mpamvu, murusheho kugira umwete wo kwizera Imana, maze kwizera Imana mukugerekeho kugira neza, kugira neza mukugerekeho ubumenyi, ubumenyi nabwo mubugerekeho kumenya kwifata, kumenya kwifata mukugerekeho kudacogora, kudacogora mukugerekeho kubaha Imana, maze kubaha Imana mukugerekeho kubana kwa kivandimwe, kubana kwa kivandimwe mukugerekeho urukundo. Nimugira gutyo byimazeyo, bizabarinda kuba abanebwe cyangwa ingumba mu kumenya Umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu utagenza atyo aba ari nk'impumyi ireba ibiyegereye gusa, uwo nguwo akaba yibagiwe ko yejejwe, agakurwaho ibyaha bye bya kera. Ubwo bimeze bityo, bavandimwe, mushishikarire kwemeza abantu ibikorwa byanyu ngo bamenye ko muri ab'Imana yahamagaye ikabatoranya. Nimugenza mutyo, nta kizabavana kuri Kristo, ahubwo bizabahesha kwakiranwa ubwuzu mu bwami buhoraho bwa Yesu Kristo, ari we Mwami n'Umukiza wacu. Niyo mpamvu nzahora mbibutsa ibyo ngibyo, nubwo musanzwe mubizi kandi mukaba mushinze imizi neza mu kuri mwakiriye. Ndibwira ko ari ngombwa guhora mbakangura nkabibutsa igihe cyose nkiriho. Nzi yuko bidatinze ngiye kwimuka, hava muri uyu mubiri nsembereyemo. Ni nako Umwami wacu Yesu Kristo yansobanuriye. Uko rero nzakora uko nshoboye kose kugira ngo nimara gupfa muzabashe kujya mwibuka izo nyigisho. Igihe twabimenyeshaga uko Umwami wacu Yesu Kristo azaza afite ububasha, si imigani yahimbwe n'abantu twabaciriye, ahubwo twabatekerereje ukuntu twiboneye ubuhangange bwe. Icyo gihe Imana Data yamuhaye agaciro n'ikuzo, maze kumva ijwi ry'Imana nyiri kuzo ry'akataraboneka ivuga iti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira. Igihe twari kumwe nawe mu mpinga ya wa musozi w'Imana, nibwo twiyumviye iryo jwi rivugira mu ijuru. Byongeye kandi turushaho kugirira icyizere ubutumwa bw'abahanuzi, namwe muzaba mugize neza nimubwitaho, kuko ari nk'itara ryakira hacuza umwijima rigakesha ijoro kugeza igihe inyenyeri yo mu rukerera imurikiye imitima yanyu. Mbere ya byose, mumenye ko ari nta muntu ubasha kwisobanurira ubuhanuzi bwo mu byanditswe ubwo ari bwo bwose. Nta buhanuzi bwigeze kuvugwa ku bushake bw'umuntu habe na rimwe, ahubwo abahanuzi bavugaga ibyo batumwe n'Imana bayobowe na Mwuka Muziranenge.